moja kwezi maisha na family. Mnajenga nyumba kubwa alafu mnavunja family. Happy on your social media na real life ni machozi. Body bila sauce Nairobi walking everyday. Na ikarosari kwa shingo na Bible kwa keja. Mwambi ndiyo rifo na sitali wakija. Friends worst and demons na God amenikinga. Na shout loud the truth na visi watapinga. Give thanks for life ni kurap kuna purpose. Real life teacher kwa street naitwa Marcus. I got fire burning na flames za kumake it. I swear na una smoke wa bush kama Moses. A million wanna talk but I just wanna do it. Life is a gift, I just wanna live it. Tumepua free na God yani bila limit. Na freedom ni less, that's why siko fiti.
Sasa, sasa, niko sawa mimi. Sasa, sasa, nitakutibu fiti though. Sasa, sasa, niko sawa mimi. Sasa, sasa, nitakutibu fiti though.
Niko sawa, siko sawa, haikuhusu. Ninazo sina bora, sija kudai busu. Kwa wakati unawanimudu sibabaiki kangori, kashanuka ya baki majibu. Kiburi ukiritimba, unipe na pasi kwangu. Na wangu, narudia rudia manius bulletin. Waiting 26 baby paradise sherehe. Na kani jeana mishara pia then. Nikipiga masmile, zila zima mazuri. Barabara ni mboti sehe, rada chafu na mihuri. Curtain, evil vision za mauti yaliye juu witness. Na ikiwa temi zao za uvi, nikidai mabeta. After corona majukumu, after kila kitu, after kila jibu, still siko sawa mi. Wanicheki kuna venye suru ya toa picha kamili shims. Itabidi mwe photoshop do you understand the fiti.
Sasa, sasa, niko sawa mi.
Siko sawa mi.
Sasa, sasa, nitakujibu fiti no.
Kujibu vipi jo.
Sasa, sasa, niko sawa mi.
Siko sawa mi.
Sasa, sasa, nitakujibu fiti.
Acha wewe uko sawa, jumi siko sawa. Okay sawa sawa, mi na feel kupagawa. Ukin call kwenye nango, sapo vipi hapa sawa. Naeza sema of course, tujibu kama kawa. Utapatana nayo, yani mara kadha wa kadha. Lakini deep down baro ni kujikaza tu. Naeza hadi fiatu, design rada ni chafu. Naeza hadi kwachu, musu juu ya manguchu. Lakini haidhuru, hey, ni bora uhai tu. Lakuna vile na nidhuru, naachia Mungu tu. Ngumu kukusho, kila mtu roju. Nikaa ile ya Rambo, ready kwa kila jambo, siruhusu mikufambo. Kikama round, I get to ilo ukweli wa mambo. Kuna vile hapa kwa ground, ile mbiu ya mgambo. Ikishalia, niko stay strong ka lion. Nakuna kujelilia.
Sasa, sasa, niko sawa mimi. Sasa, sasa, nitakutibu kitido. Sasa, sasa, niko sawa.